Jeezy, bitch.
Fistal,
Musumba, damu za pike.
This is known to the other one. This is just another one. Other than the rest, as you see. Better than the best, as you know. That's why I sip my alcohol. But hey, bani manu kengo dindiyo. Weno kutangi rambu kusengo kuonya. Na yate moto kateziva na viziza. Bwe itachiwe kete de kampete. Lwachi wafude wakangate wamizi mpeke.
Bang, it's like a bonfire dem. Long time time just call a miracle. Bang, donge raba libana. Banyo miya bichinga feto genda kaluma.
Ah, we nuk jizina. Neno na yo, we nuk jizina. Ah ah, we nuk jizina. Bantu mwe, we nuk jizina. Ah,
we nuk jizina. Neno, we nuk jizina.
Waji,
we nuk jizina. Neno, we nuk jizina.
Atenje to demo ninga ba farapaina. Bagama ntalina choli na serofone chotalina. Bifana na bifuna za ina ina kubanga babifana na kumuna yetebalina. Hey, budemo ya itaka baka walaga. Waliwone ya itaka tonda walaga. Mbodika baka mulaga ya dansa umesa ya. No watu nulila na maso nega kuruma. Hey, favali supiri ya mabasu kurumu. Hey, abakube miseke tunga mikurumu. Hey, jefeve njini vali ya balondemu. Hey, avali na bili tetali ya vudiumu. Hey, zende we site mbani na kukalu mama. Tonyo miza valide ya kulela kuchidima. Musonga za laga banjimba yuza ama bachoka batanywa chibanga zembale gane nkaka. Ah, mwinuk jizina, neno na yo, mwinuk jizina. Ah, ah, mwinuk jizina, bantu mwe, mwinuk jizina. Ah,
mwinuk jizina, neno, mwinuk jizina.
Waji,
mwinuk jizina, neno.
Hey. Favali supiri ya mabasu kurumu. Hey. Abakube miseke tunga mikurumu. Hey. Jefeve njini vaje ya balondemu. Hey. Avali na bili tetali ya vudiumu.
Bang, it's like a bonfire dem. Long time time just call a miracle. Bang, donge raba libana. Banyo miya bichinga feto genda kaluma.
Hey, zende we site mbani na kukalumama. Tonyo miza valide ya kulela kuchidima. Musonga za laga banjimba yuza amaba. Choka batanywa chibanga zembale gane nkata.
Remember where you got it first. www.djericom.com.